Blog Talk Radio.
Sakuranirwa bisaje kureka abanyigimba n'umuhungu wa Rene Suhuri Ranyarwanda mbambura imana mbyutse ubukombe n'impamo y'imana ndabarahira bagahinduka batagira aho bajya bagahinduka bagira amajyana maza ntibagira
mashino mu mudiho abanyarwanda nibanyaguhera kubera iki kubera gahunda za kariya gatsiko zo gukomeza gukinagiza nyine umuturage nkuko byije nkuko bukeye abanyarwanda rero bagejejwe kubuti abanyarwanda barahondagurwa abanyarwanda baracuzwa utwabo abanyarwanda rwose nta kivurira nta ruvugiro abanyarwanda bahindutswe ingaruzwa muheto Abanyarwanda rero abanyarwanda kazi nimwebwe mwo kubo kwivuna umwanzi nimwebwe mwo guhaguruka mukirwanaho kubera yuko agahinda kanyu nimwebwe mukazi nimwebwe mubabaye nimwebwe nyine uguhaguruka mukavuduka na kariya gatsiko mukavuga muti dore aho mwadukandamirije kubera yuko uburenganzira n'ubwanyu nimwebwe mwo guhaguruka mukirwanaho mukirwanira ubwo burenganzira mugwana ubwo burenganzira bwanyu nta uzaza handi nta uzaza iburasirazuba nta uzaza iburengera zuba nta uzaza amajyepfo amajyaruguru aje kubarwanirira kugira ngo ubwo mugere kuri ubwo burenganzira bwanyu abanyarwanda abanyarwanda akazi rero nimuhaguruke murwanire uburenganzira bwanyu kugira ngo mukunde murandure ubwo bukene n'ubwo butindi ako gatsiko gakomeje kubatindahazamo bakunzi bahadita ukarerekane kwizimbaga mu magambo byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema Bwana Edouard Kabagema ijambo ni iryanyu
urakoze Chantari uranyumva neza
yego ndakumva neza Bwana Edouard Kabagema
urakoze cyane ndagushimye kandi ndagusuhuje ndasuhuza na Serge mufatanya ku banga w'ibyuma basuza kandi abanyarwanda bose badukurikiye abanyarwanda aho bari hose abakundi huru abanyarwanda kundi radio itahuka bose turabashuhuje turasuhuza by'umwihariko abayoboke bacu bihuru abanyarwanda RNC aho bari hose ku isi cyane cyane aho mu biyaga bigari tusuze kandi n'abandi bose bakunda demokarasi bahanira impinduka aho bose turabashuhuje uyu munsi rero tariki ya 10 kiganiro kigizwe n'ingingo eshatu kigizwe n'ingingo eshatu ziraba ntoya cyane ntabwo turi butinde ingingo ya mbere turareba ikibazo cya biogaz abadepite barasaba ngo abantu bagize ngo uruhare mu kunyereza amafaranga mu mushinga wa biogaz ngo barasaba ko bahanwa ariko iki kibazo ntabwo ari gishyashya turareba abadepite barimo kwizungurukaho iki kibazo cyarabajijwe kera sinzi niba batakizi turabasubiriramo tubereke ikibazo cyabajijwe abakoze amakosa barayemeye kandi nta wigeze abahana turibaza rero impamvu abadepite barimo ku niba bashaka kwerekana yuko bafite akamaro bakora bafite ibyo bakora ntabwo njye mbizi ariko barabaza ibibazo byabajijwe kera ahubwo ubucamanza burakora iki ku bibazo bari kubaza ubu ngubu byabajijwe muri 2015 angaho iyo ngingo turareba ku ngingo ya mbere ngingo ya kabiri tureba ni ikibazo cya biriya biciro byatumbagiye cyane cyane ibiciro by'ibiribwa ansete muri rusange turerekana ko politiki ya FPR kuva muri 1994 hashize imyaka 27 politike yabo yose yo kwihaza mu biribwa politike y'ubuhinzi n'ubworozi yose yaguye mu mazi kubera ko ibibazo bari ibisubizo bari gutanga ubu ngubu ibyagombye gukorwa ubu ngubu byagombye kuba byakozwe mu 1995 ntabwo muri 2022 abantu bagombye kuba bakibaza ikibazo ngo nako berekana ko igisubizo cyo ku cyo gukontra cyangwa se kujya guhagarika riyazamuka ry'ibiciro igisubizo ari kwihaza mu biribwa nta kuntu waba ukibaza icyo kibazo nyuma y'imyaka 27 gutegeka ingingo turayigira ya kabiri ingingo ya gatatu turerekana imvune imvano y'uruganda rwa zahabu ngo rwahombye mu Rwanda inganda za Kagame zananiranye inganda za Kagame zose zirimo kugenda zihomba urusorongo noneho n'urwa zahabu ngo rwahombye ntabwo rugikora ariko radio itahuka yabanyurijeho ikiganiro kibereka amanyanga yabaye muri iriya muri uruganda rwa zahabu iterabwoba ryahabaye amanyanga yahabaye baravuga ngo ni ikibazo cy'umusoro ariko byose birashyira hehe birashyira yuko ba abantu bita ngo nabashoramari Kagame agenda avuga ngo u Rwanda rwohereza abashoramari harimo arabashuka ngo nimuze ntimuzasora bamara kuhagera batangiye ibikorwa byabo akinjira muri business yabo akanabasoresha kandi baza yaravuze ngo ntabwo azabasoresha angana ikibazo kiri noneho rero turi buhe audio inyomoza inkuru ya igihe komu kuko hari ibintu byinshi banyura hejuru ariko akseri wacu kandi jabo iyo nkuru yarayisesenguye harano yayibonye arayitraduza ashyira mu Kinyarwanda niturangiza ikiganiro cyacu ntimuve kuri radio turi basubizeho iyo nkuru ya radio itahuka aho akseri kandi jabo abasobanurira neza imvo n'imvano yaruye ruganda rwa zahabu noneho mwumve impamvu rwahombye rutagikora ariko birabyo byanditse mu gihe ko mu byo mu byibagirwe kuko ni ibinyoma boreka ndebe niba hari undi mufatanye ibikorwa twaba tubonye ndabona mushimiye ahari mushimiye uratwumva
ndabumve duhari mwanyumva namwe
wi gatanu kuri gatanu turakumva neza cyane mushimiye turakwakira mu kiganiro wakoze kuza kudufasha gutera inkunga reka nguha akanya nawe ubanze usuhuze abatwumva mbere ko dukomeza ijambo ni ryawe
reka ngusuhuze cyane wowe utegura iki kiganiro ndasuhuza n'abandi turi kumwe cyane cyane Chantal Nyange na Serge ku buhanga bw'ibyuma ndasuhuza kandi abakunzi bihuriro nyarwanda n'abakunzi b'impinduramatwara turimo gutegura kandi ndashimira abandi bose bakunze raditahuka n'abakunze kudukurikira muri iki kiganiro imibereho mibi y'abaturage ubwo turakomeza mwakoze
urakoze cyane reka nzashake iyo nkuru nabateguriye uyu munsi donc hari inkuru yanyuze mu musekerwa muri 2015 iyo nkuru twari tuzi ko yarangiye hari ikibazo cyavutse muri hariya mu byo bita ngo amashyuza mu Rwanda n'ibintu byitwa za biogaz icyo kibazo cyagize mu nteko hari uwitwa Musoni James Musoni wari ministre w'ibikorwa remezo icyo gihe yagiye mu nteko ndumva ari mu kwa kane muri 2015 ajya ku yemera icyaha noneho yemera icyaha baravuga bati abadepite baravuga bati abantu banyuze batunze nabi iriya mishinga bagomba kujyanwa mu nkiko ibyo birarangira Musoni yaravuze ati n'imishinga ibiri dabore kandi amasomero iyo nkuru niyo mu musekerwa ku itariki ya kane z'17 z'ukwa kane 2015 iyo nkuru iravuga ngo ministre Musoni yemeye amakosa yakozwe mu mushinga wa Karisimbi ariko ntabwo ari wonyine noneho ahangaha baravuga ngo tariki ya 15 mata 2015 James Musoni ministre w'ibikorwa remezo kuri wa gatanu ngo yemereye abadepite amwe mu makosa yabayeho mu mushinga wo gukangurira abaturage gukoresha biyogaze no gushaka amashyuza mu kirunga cya Karisimbi imishinga yahombeje leta y'u Rwanda cyane akavuga ko bahavanye isomo mu mishinga iri imbere ministre Musoni yari yatumiwe na komisiyo ya politike uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagore n'abagabo mu iterambere ry'igihugu ngo yo mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ngo asobanure ibibazo ku bibazo byagaragaye muri raporo y'urwego rw'umuvunyi y'umwaka wa 2013-14 ku bibazo bitanu bateganyaga kumubaza baje kwemeranya nawe kuri bitatu icy'umushinga wo gushaka amashyuza ku kirunga cya Karisimbi umushinga wo kwigisha no gukwirakwiza biyogaze ndetse n'ikibazo cyo kwishyura abaturage bimuwe ku kibuga cya Bugesera bo abajijwe ikibazo cy'umushinga wo kuvana amashyuza mu kirunga cya Karisimbi ministre Musoni yasobanuye ko sosiyete nyinshi z'abanyamahanga ngo zagiye zitanga raporo zitandukanye ko zabonye amazi y'amashyuza mu kirunga cya Karisimbi ariko zikanyuranya cyane ku burebure bujya kuzimu aherereyemo leta ngo yige leta ngo yizeye abo bahanga bavuze ko bavuze no leta ngo yizeye ibyo abahanga bavuze maze ihereye kuri raporo zatanzwe ifata umwanzuro wo gucukura kugeza kuri kilometre 5 z'ubujyakuzimu ariko ibura amashyuza ibi ngo byahombeje leta amafaranga menshi nkuko yabyemeye musoni umushinga wo kwirakwiza ikoreshwa rya biogaz mu Rwanda abadepite babajije impamvu utagerwaho uturi muri 2015 utagerwaho kandi utangwaho amafaranga menshi ndetse babaza impamvu amafaranga yagenewe umushinga 75% yashyizwe mu bikorwa byo kwigisha bya biogaz ubu ni imishahara y'abantu bigisha naho 25% gusa akaba ariyo ashyirwa mu bikorwa by'umushinga nyakuri wa biogaz bo ngo biogaz zimwe zubatswe ntizirarangira izindi zubakwa nabi ntiziraramba bo ministre musoni bo ngo muri 2017 hari inkuru ko muri 2017 ngo bashakaga ngo ibyo bintu bya kubaka za biogaz nyinshi mu giturage na no gushaka amashyuza muri Karisimbi ngo bashaka ko 70% turaje muri 2017 ngo bazafite amashanyarazi ibyo ngibyo nuko ngo bimeze noneho ariko umva ko musoni yemeye ayo makosa yombi yemeye ayo makosa yombi yuko yumushinga wa biogaz no namashyuza muri Karisimbi musoni yarabyemeye nka ministre w'ibikorwa remezo kandi iyo mishinga yombi ngo yatwaye yahombeje leta ngo uyu mushinga wa biogaz bavuze ko wahombeje leta miliyari 22 z'amafaranga y'u Rwanda abadepite babaza niba ababigizemo uruhare bazabiryoza cyangwa bazabihorera muri 2015 noneho ikiranga umuntu yabwira ni iki ngo abadepite ngo basabye ko muri 2015 abantu bose bagize uruhare mu guteza igihombo muri iriya mishinga uriya wa mashyuza muri Karisimbi na biogaz ngo bakurikiranwa mu butabera bumva ko bahombeje leta miliyari 22 ngo bakurikiranwa mu butabera ngo bikava mu kubafatira ibyemezo no kubirukana mu kazi gusa James Musoni yabwiye intumwa za rubanda ko ibyabaye mu myaka mubiki igisubizo arahaye ngo ibyabaye ngo James Musoni yabwiye intumwa za rubanda ko ibyabaye mu myaka yashize kuri iriya mishinga yahombeje leta miliyari 22 ngo byasize amasomo kandi ko bababajwe nabyo ndetse ko bitazongera ubwo biba birarangiye ahangaha rero umuntu yavuga iki ni ibintu bibabaje kubona murabona ikibazo baragiterese neza muri 2015 umuntu yemera ibyaha mbese abadepite basaba yuko abantu bagize uruhare mu gucunga nabi iriya mishinga ya biogaz n'amashyuza muri Karisimbi bose bagezwa imbere y'ubutabera ntibibe kubirukana gusa mu kazi ariko bakagezwa imbere y'ubutabera mbo noneho icyo turi kubona n'iki rero uyu munsi hari undi muri hadi nkuru yasohotse kisa n'ingiyi iravuga iki iyo nkuru rero iyo nkuru ku itariki biriya mbasome byose nibyo muri 2015 uyu munsi ku itariki 10/3/2022 hasohotse indi nkuru ivuga ngo abadepite basabye ministre gukurikirana abadindije umushinga wa biogaz kandi murabona n'abariya muri 2015 bari babivuze umuntu yari yemereye icyaha aracyemera ahubwo icyo umuntu yabaza umuntu yemeye icyaha mwabyumvise hariya aravuga ngo bababajwe nuko ngo ibyo byabaye ngo ariko ngo bahavanye amasomo ngo ntibizongera mbo ariko bakabasabye yuko ababigize muri bakurikiranwa mu manza bajyanwa mu nkiko ariko iki kintu ntabwo cyabaye bo ndizera neza ko umuntu w'umudepite uri mu Rwanda yagombye kuba mbere yo kujya kugarura iki kibazo muri 2022 yagombye kumenya ndabona ko iki kibazo cyabajwe muri 2015 ko hari abantu bemeye amakosa ko abadepite basabye ndetse umuntu abantu basabye ko abantu bakoze ayo makosa barihanirwa leta ntabwo yabahariye ubwo bisobanuye ko biriya musoni yavuze James Musoni yavuze ngo ngo baremera yuko hari ibyaha byabaye ngo birababaje nabo ngo ariko ntago bizongera ubwo nuvuga ko leta yamuhaye imbabazi nako ariko umuntu yasobanura kuko uyu muntu uriya mugabo ntabwo hari n'ibindi mwagiye mubona amavideo bamurega ibintu by'abagore twabibonye mu mateleviziyo bamutisha umutwe n'iki byose ntacyo mva nawe simuzi ariko ikintu gitangaza nuko umuntu wahombeje leta amafaranga nakuriya niwemeye icyaha nk'umuntu ushinzwe minisiteri y'ibikorwa remezo wari wikuriye ubwo nuvuga ngo baravuga ngo dutukwa mu nkuru ubwo nuvuga ko ibyaha byose yarabifashe abyishyiraho avuga ati habaye amakosa twarayakoze ariko ngo beranatubabaje ariko ntabwo bizongera bo none rero ikibazo gihari umuntu w'umudepite uri mu nteko yagombye kumenya ko biriya bintu byabaye ahubwo ikibazo ngiye mfite uriya mugabo witwa James Musoni yemeye icyaha abantu baravuga bati abadepite inteko iravuga iti turasaba ko abakoze bahombeje leta ariya amafaranga yose miliyari 22 bakurikiranwa ibyo bintu ntibyabaye ni ukuvuga ko yasabye imbabazi nuva ko bazimuhaye nuva ko banze kumukurikirana byararangiye niko bimeze kandi bamwize ambasaderi muri Zimbabwe kandi ngira ngo iyo umuntu agiye kuba ambasaderi inteko kamemera amwemerera iyo kandidatire yo umuntu agiye kuba ambasaderi bamujyana mu nteko noneho bakamwemera ubuvuga ko inteko yaramwemeye yemera ko ajya kuba ambasaderi kandi yaremeye amakosa yuko ariya amakosa yatumye leta ihomba miliyari 22 yarayemeye ariko nyuma baza kumwemera kujya kuba ambasaderi muri Zimbabwe none barimo kuvuga ngo barashaka ngo ntibashaka abantu bagize uruhare muri uriya mushinga ngo bakurikiranwe none se ko umunyira wabyemereye atigeze ahanwa kandi inteko yarasabye ko ahanwa ubucamanza bakaba nta kintu bwakoze bakaba banamusinyiye inteko yaranamwemereye kujya kuba ambasaderi muri Zimbabwe undi muntu wundi bashaka kugerekaho biriya bintu ninde kandi wabikoze uvuga ko umuntu wakoze ayo makosa yarayemereye mu nteko yibereye hariya baranamuhaye indi mirimo undi muntu bashaka kubigerekaho ninde aho ngaho ni ikibazo umuntu yabaza ikindi ikibazo cyagombye kubazwa ubu ngubu cyagombye kuba kibazwa ubu ngubu ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo tugombye kubaza ikibazo cyabajwe muri 2015 ngo bakoze ariya makosa ngo bahombeje leta miliyari 22 muri ya mishinga ya biyogazi n'amashyuza muri karisimbi ngo nibakurikiranwe oya kuko icyo cyabajwe muri 2015 ahubwo twagombye kubaza ni kubera cy'ubucamanza bwa inteko ishinga amategeko yasabye ko yakurikirana abo bantu kubera muri 2015 kuki ubucamanza butakoze akazi kabwo kandi inteko yarabitegetse yarabisabye kandi hari n'abantu bimeye amakosa kuki inteko nako kubera ubucamanza kuki ubucamanza butakoze aho icyo nicyo twakubiye kuba tubaza ubu ngubu nawe ibindi ni gusubira mu byabaye mu byakozwe kandi ndeze nk'umudepite ukurikira politiki y'u Rwanda yagombye kuba bizi icyo kibazo cyabajijwe na rekomandasiyo zabaye kwari abantu bemeye ibyaha ahangaho rero ahangaho urumva ko ni ikibazo bari abadepite bashaka kwerekana yuko bakora ariko ntacyo bakora kuko niba ibintu batabizi ko byabaye ibi byose byabaye simbona ikintu bakora ni ugushaka kwerekana yuko bafite akamaro bageze gute ahubwo ikibazo umuntu yanabaza ubu ngubu ahubwo se ko umuntu wemeye amakosa azwi n'abagombye kuba muzaburu bakaba baramusaba ibihano ntabihabwe bakamuha indi mirimo ikomeye ndetse n'inteko nayo igomba kumwavariza ikamubwira uti turakwemereye ngaho genda muri kariya kazi babajya kumuhinduka se bakaba babihinduye noneho bashaka noneho kumukurikirana ubu ngubu bari baramuretse basa nkaho bari baramuretse bakaba bashaka kugira ngo bamukurikirane kubera ko simbona undi muntu wakurikirana kandi ari wemeye amakosa ahangaha ni ikibazo umuntu yakwibaza gusa murabona ko inteko yo mu Rwanda ntakikora niba igenda isubira mu bintu byabaye muri 2015 nkaho itazi ko byabaye inteko abagenzi babo muri 2015 yenda harimo n'abari bari muri 2015 n'abamenya baratazi umwanzuro bati ubucamanza nibukurikirane bari abantu ntibukora akazi kabwo bakongera kubaza ibibazo byabajwe muri 2015 ngimbona rwose ya nteko ntakikora ntakigenda n'abantu baho ngaho bandi ubwana bwo gutera urutoki bakirira amafaranga gusa ariko ubona ko ibintu baba barimo ntibazi ibyo barimo tout simplement ntabwo bazi ibyo barimo mu Rwanda hari abantu bari protege bashobora gukora amakosa uko bashaka batigira bahanwa bagombye kumenya iki gihugu barimo icyo ari cyo ko niba umuntu baramuha yaremeye icyaha muri 2015 bagasaba ko yahanwa ntagi ikintu kiba ntihagiye n'umuntu urwara ahubwo bakamuha n'indi mirimo ikomeye baravuga ibiki babyihoreye cyo mu Rwanda hari umuco wo kudahana abantu bashobora kuza ugakora amakosa iyo ushyikiwe nta muntu ushobora kuguhana bariya badepite rero ni ukwiha urw'amenyo tusemburo nazo mpamvu twavuze tuti abantu bemeye amakosa bariya badepite bo mu Rwanda barimo kwiha urw'amenyo ni ukwiha urw'amenyo ikindi mbona kinakomeye hariya mu Rwanda nta kuntu abantu batangiriza bya rubanda ntibishoboka nta kuntu abantu batangiriza bya rubanda ngo barye ruswa bacunge nabi bya rubanda kubera iki kubera ko hari ikintu ubona bose bahuriyeho bariya abantu bategeka ibigo bikomeye ikintu bahuriyeho ni kimwe baraza bakamurega amamiliyoni n'amamiliyari araza akavuga ati mu nteko bati wakoze amakosa kuko kandi akababa ntaho yabicikira icyakora avuga ati njyewe mbabarire rwose ati amakosa turayemera kuko cyo banyakubahwa ayo makosa ntago azongera akaguruka akigendera akikujya kwikomereza imirimo ye cyangwa akazamushinga n'indi ikomeye cyane wumva donc umuntu yanyereje amamiliyari ni imisoro y'abaturage dufite abaturage batagira isabune abana bavuye mu ishuri kubera ko batiga abana turafite abana batanu basangira igitabo kimwe ayo mafaranga leta ishobora kuguremo abana ibitabo ishobora kubaka amashuri ishobora kugura imiti abantu bivuze kuri imiti wewe bajya muri za centre de santé no mu bitaro bakabura imiti bakabwira ngo bagende bajye kwirwariza nta miti ihari abarimu ntibahembwa bahembwa urusenda ibintu by'ibanze ntabihari ariko umuntu akaza akavuga ngo yanyereje miliyari yasozwe n'abaturage bariya bacuruza ku gataro bazunguza inyanya ku muhanda nina nazavuka ku gatebo nibo basoza ayo mafaranga abo bantu ndongo basoza ayo mafaranga ariko uwo mutegetsi uyoboye uburi kigo cya leta batiwanyereje miliyari imwe ebyiri uyabonye ko ari miliyari 22 bakomeje leta y'u Rwanda agakuka ati nge rwose narazanyereje cyokora cyo ntago bizongera abanyakubahwa mbasezereje ko bitazongera agura kigendera noneho wazwe n'iki kunyereza amafaranga abantu babuzwe n'iki kunyereza amafaranga ya leta niba uza ukavuga uti reformire imwe bose bahuriyeho uraza ugasaba imbabazi ugasezera bitazongera ukigendera n'umwaka utaha n'indi myaka itatu iri imbere ukajya uhugaruka uti rwose banyakubahwa habayeho kwibeshya ko mu byanganire ubutaha ntabwo iyo makosa ntago azongera ntabwo tujye ibyo mbabwiye ni uko bose bavuga iyo bageze mu nteko batumijwe kuza kwisobanura ko banyereje amafaranga ya leta none icyo gihugu abantu babuzwe n'iki kunyereza amafaranga ya leta no kuyacunga nabi niba ntawe ubihanirwa bose baza mumbabarire mutubabarire rwose habaye kwibeshya uburangare ariko ntago bizongera akigendera ibyo ngibyo nta bindi reka ndekere aho ngaho Jean Pierre uratwumva neza
ya Edouard ndakumva sinzi ko ari ngombwa kubisesengura kubera yuko urumva ibyo uvuze birerekana mu by'ukuri uko agatsiko gakora gukingira ikibaba urumva niyo ntego bafata umuntu ukagira ngo ni umutungo we amafaranga miliyari 22 ntabwo ari amafaranga makeya mu by'ukuri ugereranyije n'icyo yakora mu gihugu yatanga nibura umushahara ku barimu ukazamuka cyangwa biriya bintu tuvuga yuko leta isaba ababyeyi ngo batangire amafaranga y'abana ku ishuri ngo bakunde barye urumva miliyari 22 zishyizemo umwaka wose hari icyo zazamura ku mirire nyine kwiriya mirire y'abana y'abanyeshuri ariko ingorane nyinshi nta urumva umuntu ariye miliyari 22 yarangiza akavuga ati ntibizongera uribaza utese ubwo ngubwo mu by'ukuri amafaranga ya leta amafaranga y'abaturage kandi y'abaturage hari benshi bakennye hari abababaye hari n'abakene bita bo mu cyiciro cya nyuma bibimuga bagombye kuyafashisha nibura abantu niba bo bafite ayihagije nibura bakayafashisha abantu bababaye kandi barahari mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo ari honyine haba abantu babaye honyine ariko niba umuntu afata miliyoni zingana kuriya barangiza bakamuhemba kumugira ambasaderi hanyuma mu myaka hafi 7 bakagabuka ngo bakavuga ngo yamba ngo umuntu wanyereje mu mafaranga none se wa mugani iyo nteko tuvuge ko yenda mu nteko mu myaka 7 hari abantu bahindutse da hari abadepite bagiye bavamo bamwe baragenda ariko abenshi baracyarimo bazi uko uriya mushinga wanyerejwe none ubu ngubu ngo bagiye kugarura kubaza iby'uwo mushinga none se yenda aho navuga yenda tutakwirirwa turenganya nuko urumva nka buriya bamufashe bakamujyana muri Zimbabwe turabizi yuko nta nteko ishinga amategeko iba yabigiyemo ni mu president Kagame uvuga ati uyu muntu ndashaka kuba mukinze amaso ya Rwanda ndakomeza kumureba bakagenda bakamushyira nk'ara nyine muri Zimbabwe hanyuma akabyamara kwibagirana buriya wazajya kumva ukabona aramugaruye amushyize mu mwanya ukomeye ariko ntago ntekereza ko uyu mugabo hari icyo dupfa nawe cyangwa dushaka gusa ikibazo ni iriya nteko n'uriya butegetsi budafite uburyo bukora mu by'ukuri butateganyije nibura n'ibi bintu bihombye ngo barebe uwo babibaza ahubwo bagategereza ko bizongera bikagaruka kera twarabivuze yuko mu by'ukuri bari abadepite bahemerwa kwicara mu ntebe urumva iyo bari kumwimishinga cyangwa se kureba ibingibi ntibabirangize barahembwa b'amafaranga yabo arinjira ariko kwicara mu ntebe ntibyari bihagije kubera ko bagombye gukemura ibibazo by'abaturage abaturage rero niho uzajya usanga baba mu bibazo baragowe ahubwo ushobora kujya kureba ugasanga nk'umuntu yenda nka meya cyangwa se undi muntu wo mu rwego rwo hasi umutegetsi wo mu rwego rwo hasi ugasanga yanyereje nk'ibihumbi 200 ugasanga baramwirukankaho bamukatiye nk'imyaka yo gufungwa 15 ari nk'ibihumbi 200 ngo yariye cyangwa se yari yambuye nawe ntiyemerewe kuyarya yego cyangwa kuyanyereza ariko usanga abo bategetsi bo hasi bo babirukankaho nta n'icyo mu by'ukuri babarega gihambaye hari uwo nzi ndumva sinzi wo ahantu muri Nyaruguru ubunguka tuye imyaka 7 agomba gufungirwa niba ari ishyamba ngo yagurishije ku buryo butemewe naryo ni ikosa ariko mu by'ukuri ntabwo wavuga ngo umuntu wanyereje miliyari 22 umuhaye agiye kuba ambasaderi ngo ufate abo bakozi bo hasi bo mu nzego zo hasi cyane ntaryo 200 cyangwa niyambure umuturage nk'uko cyangwa yambure kontraba yarasinyiye ngo we ngo agiye gufunga imyaka 7 ubwo urumva ni ubutabera buba budahari nubwo yenda twavuga ngo inteko ntikora ariko inzego zose muri rusange ntizikora kandi leta yose iyo nta butabera buhari inteko ishinga amategeko idashobora gukurikirana ibintu by'abaturage ngo imenye aho bigiye ngo imenye uburyo bikoreshwa mu by'ukuri ubutegetsi bari ntabwo ni umuperezida kuriya twamubonaga yirwazerera mu ndege akaza agategeka yibereye kuri WhatsApp cyangwa kuri telefone akajya abwira mukuru ibi akimura umuntu akamushyiraho ashatse ariko inteko ishinga amategeko ikazi kayo ni ukwicara mu ntebe ziriya ntebe nyine zo mu nteko barangiza bagahembwa amafaranga yabo akinjira nta kibazo na kimwe bakemuye ni ibintu bibabaje ariko ngira ngo byakorwaga mu gihe amafaranga yazaga ari menshi hari igihe burya amafaranga yajyaga yisukiranya hari abantu babasponsoriza baha amafaranga n'iki ariko ntekereza ko muri iki gihe hari igihe cyo gukanguka bakareba yuko abaturage nubwo birengagije abaturage igihe kirekire ariko ntekereza ko igihe kiri hafi kugera ngo babibazwe babiryozwe ntago byazakaguma gutyo ibyo bintu urumva nk'ibyo nk'iyi nkuru yo mu 2015 ariko byanze bikunze birajya bigenda bigaruka abagiye barya amafaranga bose nubwo utavuga ngo azagaruka yose ariko ingaruka zizajya zikomeza zijye ku baturage zijye kuri ba bakene nyine bakomeza bakene mu by'ukuri leta yo ikomeze enjoying yishimire hejuru y'abaturage ndumva rero Edward ibyinshi wabivuze iyi ni inkuru nyine ibibabaje yerekana uburyo inzego z'igihugu rwose zidakora zishimishwa no kwicara kandi bakicara bagahembwa kandi abaturage buri gihe baba babaye hari abantu benshi twagiye tubona bababaye tubona abadamu bakubitwa ibintu ni byinshi cyane ariko inteko ntigire ikivuga ukavuga uti byanze bikunze iriya nta butegetsi buri mu gihugu inzego zihari nizo kubya amafaranga y'abaturage kandi mu by'ukuri bazi neza yuko umuturage ari we ugomba nyir'ibikorwa niwe ugomba kugenerwa ibikorwa kubera yuko n'amafaranga babona n'iriya misoro yose myinshi yinjira mu gihugu akenshi yinjira kubera abaturage ubwo rero ibifi binini nyine ugasanga birikururira byishyira kandi nta no kubibazwa ndumva Edward ndumva n'abandekeye aho ni ibintu by'ikimenyane ni ibintu by'ubujura ni ibintu by'igitugu mbese gutwara amafaranga y'abaturage ku ngufu ndumva ari uko nabivuga Edward urakoze
cyane reka tujye ku yindi ngingo twihute Nyigo turasa naho dusubira gatoya kuri cya kibazo cy'ibiciro by'ibiribwa kuko cyane kibazo gikomeye cyane ikigano cyacu ni imibereho mibi y'abaturage urabona ko niba abantu batakibasha guhaha ibiribwa byatumbagiye ni barahangayitse ni kibazo gikomeye tugomba kugitindaho kandi twebwe nk'umwihuro nyarwanda icyo dutindaho cyane ni ugusaba ingamba ni ugusaba kubaza ingamba leta igomba gufata kugira ngo ibiciro bitagumye kuzamuka kandi bitagumye kuzamuka kandi amafaranga abantu bahembwa amafaranga abantu bindiza abashe kubatunga donko ni ingamba twe dukeneye ingamba ntabwo dukeneye ko umuntu atubwira ngo byazamuka ntabwo bitazamuka ariko niba twereke icyo bakora kugira ngo umuturage usanzwe abashe kuguhaha abashe kujya ku isoko ahahe utwo yinjiza tubashe kumutunga icyo nicyo dushaka icyo gihe nicyo kituraje inshinga angaha rero hari ikibazo gikomeye bavuze urabona ko hari inkuru zasohotse uyu munsi za numva nayibonye muri Kigali Today no mu gihe ko bavuga ngo muri Gashyantare ngo ibiciro ngo byiyongereho kandi n'ibice bitatu ku ijana abandi gatanu n'ibice umunani ku ijana ntibanahuza ariko iyo urebye inkuru zashaje ikintu cyashaje abantu muri iyi minsi ishize ni iki cyatumye na leta ifungura imipaka nuko nkurikije inkuru nagiye nsoma ko babisobanura ubundi ibiribwa cyangwa se ibicuruzwa by'ibanze byajyaga bizamukaho kane ku ijana gatanu ibintu nk'ibyo ngibyo ariko noneho bo bavugaga ngo kuzamuka ko gatanu ku ijana bigahendaho gatanu ku ijana igiciro kikazamukaho gatanu ku ijana ngo ni ibintu byo kwihanganirwa gatanu ku ijana ngo ariko noneho ariko urabona ko mu minsi ishize mu Rwanda byazamutseho 20% ari amavuta yo guteka ari amasukari ari ibiribwa bindi bizamukaho birenga 20% noneho ni nacyo cyabaye ikintu kidasanzwe nuko iryo zamuka ntabwo ryari risanzwe kubera ko ngo irisanzwe ryagarukira kuri 5%, 6%, 4% ibintu nk'ibyo ngibyo kandi mubona ko buri mwaka iyo za nisi rikoreye ibyegeranyo mubona ngo byazamutseho 2.3%, 4% ibintu nk'ibyo ngibyo kwa ariko 25%, 26% mu munsi umwe ni ikintu kidasanzwe urumva rero ko andaha nkeka ko ubu bahise basohora imibare yo berekana ukuntu ngo mu kwezi gushize ngo muri Gashyantare ngo ibiciro ngo byazamutseho 4% kugira ngo wenda base nk'aho bacubya icyo kibazo cyangwa se bagitwikira abantu basoma ibyo ngibyo bumve ko atari grave ariko barabeshya ntago ari byo kubera ko abantu benshi babasetse baravuga bati mwebwe muri beshya ibiciro byarazamutse cyane ako kane kujyana mutubwiye ntago ariko nako gatanu ntago ariko muratubeshya niko abantu benshi ni reaction y'abantu benshi noneho rero ikibazo gihari rero hari inkuru zagiye zisohoka bamwe bakavuga bati ikisubizo kirambye kuri ibibazo by'izamuka ry'ibiribwa y'ibiciro by'ibiribwa ni ukwihaza mu biribwa ni ugushaka umusaruro uhagije u Rwanda rukagira ibiribwa bihagije kandi murabizi koko niko ekonomi ikora niba hari ibiribwa byinshi bihagije ntabwo ibiciro bizazamuka ndetse na bikaba bisobanura na kiriya kinyoma cya Kagame cyo kuri Noheli ahajya akifatira Abanyarwanda akavuga ngo mu Rwanda ngo ufite ibigega bihagije birihe ibyo bigega ntabwo uba ufite ibigega bihagije bigenda guturika kubera imyaka yuzuyemo ngo ibiciro bizamuke kuri wabisohora imyaka wayishyira hanze ukayishyira ku masoko ibiciro bikagabanuka ntabihari rero arabeshya urumva noneho rero ikibazo jyewe kinje n'ahangaha ni ukubona ishyaka rimaze imyaka 27 ritegeka tukaba tukipoza ikibazo tugifite ikibazo cyo kwihaza mu biribwa dufite ikibazo cya bwaki mu gihugu daboro FPR rimaze imyaka 27 itegeka kugira n'irindwi nta wundi muntu bategekana nta wundi ubavangira niwe bategeka bonyine ukabona hari ikibazo cya bwaki hari ikibazo cyo kugwingira kw'abana mbega ukaba ari ibintu bitaboneka mu handi muri Afurika nka kuriya kugwingira kw'abana kuri mu Rwanda nta handi wakubona muri Afurika wenda ibindi bihugu nka Madagascar simbizi Madagascar hari ibibazo bikomeye nk'ibindi bihugu bibiri muri Afurika gusa niho ushobora kubona umurongo utukura abana bagwingiye cyane nko mu Rwanda rero baragaca bari ku isonga mu byerekeye kugwingira bizabwaki n'iki byose kandi ishyaka rimaze imyaka 27 ryonyine hari ikibazo kibiribwa bikeye kuko bivuga ngaha ibizamuka ry'ibiciro by'ibiribwa bikabije cyane biraterwa hari nuko nta biribwa bihari bihagije cyumvikana kandi cyaka rimaze igihe kigana gute rimaze imyaka 27 ritegeka ibiribwa abategetsi bwa bivugiye ko umusaruro mu Rwanda uhenda kurusha mu tundi turere nabo ni kibazo cyari kibahangayikishije bakaba batazi impamvu ariko umusaruro mu Rwanda urahenda cyane cyo ni kibazo kubera ko uwo musaruro ni buhenda ntabwo uzabasha kuzisporta ni buhenda abantu ufite abantu bafite intege nke yawe uravanga baratwereka abantu bari munsi y'umurongo w'ubukene bageze kuri 63 n'abangaye ku 164 bari munsi y'umurongo w'ubukene abo bantu bazahaha gute niba ibiryo byo mu Rwanda bihenda angana ikibazo gikomeye niyo ikibazo gihari iri kingiki politique ya FPR kuva mu 94 imyaka 27 irashize politique ya FPR yo kwihaza mu biribwa yaguye mu mazi politique ya FPR y'ubuhinzi n'ubworozi yaguye mu mazi kuko ibitaraguye mu mazi ntabwo twaba dufite ibibazo nk'ibi ngibi aho usanga u Rwanda rwo abantu barimo gutaka inzara yabishe avuga ati bakageza n'abafungura imipaka bati mugende mushake yo mujya mugende ibintu birakomeye hanga ntabwo twabasha kubatunga ibintu ntabwo twabasha ntagaruriro mugende reka dufungure imipaka mugende kandi ntabwo ariko bimeze mu bindi bihugu urabona ko hari ikintu kitwa ituze ari Burundi hari ituze Uganda hari ituze Tanzania hari ituze Kenya hari ituze Kongo hari ituze urabona ko ntabwo abaturage babyigana bashaka guhunga igihugu kubera ubukene n'inzara angaha mu byume neza angaha rero dufite ikibazo gikomeye cya politike mbi y'ubuhinzi n'ubworozi ya FPR imaze imyaka 27 kandi rero nta n'igitangaza gihari none se hari umwana wavuga ati hagombye gufatwa ingamba zituma umusaruro wiyongera ibiribwa bikiyongera mu gihugu bityo ibiciro ntibijye bizamuka ibyo ni igitekerezo cyiza pe ariko tuzabigeraho dute mu gihe umuntu wa Kagame Pahuro perezida wa Repubulika mu buhinzi ashyiramo nk'ubwo umwaka ushize narebye nayo nabihoreje mwabibonye 3.36% muri bije y'umwaka bije y'igihugu akafata kuba ku buhinzi butunze abantu bagera kuri 80% ubuhinzi butunze abantu bagera kuri 80% kandi ubuhinzi bunindi za hafi 33% by'umusaruro mbumbe Kagame Pahuro akabugenera amafaranga 3.36% munsi yari hanaho tugeze kubona 3.77% urumva ko muri 2019 ngira ngo byara 3.77 ubu noneho na 3.66% urumva ko buri mwaka bije bagenera buriya buhinzi bufite akamaro buduteye n'ikibazo gikomeye ntabwo agera kuri 4% andajya hehe ajya muri za Arsenal na amafaranga menshi cyane ajya muri mahoteli ajya mu mwabonye za Rwanda ya tugenda kubaza ikibazo hari n'ubundi twagisubiramo wadusobanura gute ko ubwo buhinzi butunze abantu 80% kandi banadusobanura ko ubuhinzi ko ibiciro by'ibiribwa bo niho babyivugira iyo ibiciro by'ibiribwa bizamutse cyane biyanterena n'ibiciro by'ibindi bintu bisigaye byose birazamuka kubera ko ubuhinzi n'ikintu gikomeye mu Rwanda donko izamuka ry'ibiciro mu Rwanda bifitanye isano n'ibiciro by'ibiribwa iyo ibiciro by'ibiribwa bibaye stable bikaguma hamwe ibiciro nabyo biguma hamwe iyo ibiciro by'ibiribwa bizamutse n'ibindi bintu bitari ibiribwa ibicuruzwa bindi nabyo birazamuka ubumva ko ngaho ni ikintu gikomeye cyane bo kandi ubuhinzi bujyamo abantu benshi cyane abantu 80% bufite n'akamaro umusaruro mumbi 33% ni gute ubugenera 3% cyangwa se ukabugenera amafaranga arutwa nayo ushyira muri Rwanda ya twese kubona abashyiramo ubuhinzi babugeneye miliyari 122 z'amafaranga y'u Rwanda muri Rwanda ya bagashyiramo 145 kandi Rwanda ya irahomba hakiri yunguka haba n'ifaranga nari mu yigize igihugu ahubwo bahora bajugunyamo niba n'ubuhinzi buzana 33% cy'umusaruro mbumbe ariko Rwanda ya nta kintu yindiza ahubwo iranahomba bakagumye bapompamo bajugunyamo bamenamo ariko ukabona bashyize amafaranga aruto bashyira mu buhinzi kandi nabonye na uriya makoro uriya niba ari makoro uriya mudamu witegeka niba ari makoro bari ndetse z'ukuru bamwita yavugaga ibibazo Rwanda yagize mu gihe cya COVID n'ibyo byose ariko nta namwe avuga amafaranga yahombye ahubwo iyo bavuga amateka bavuga ngo mu kwisi yose ngo kompanyi z'indege zahombye amamiliyari angana gutya ariko ntibajya batinya kuvuga amafaranga Rwanda yahombye kandi baravuga ati yaragumye ibyerekezo barabigabanije ntiyaguruka kubera covid ihera hasi ariko ntago bajye bavuga amafaranga yigeze ihomba dufite abadepite bangahe barenga 80 n'abasenateri n'abajije n'abaki abapasitori bati ugiye ukabaza umutegetsi wese urumva uhagurukije bari abadepite bose n'abasenateri ukabaza ntihagire uzi muri mwese uza amafaranga Rwanda yahombye muri uyu mwaka natera urutoki nta n'umwe wabona kandi bose basinye bayisinye yuko ihabwa miliyari 45 ahantu washyize amafaranga miliyari 45 ni gute utajya kuhakontura ngo umenye ibyahabaye ahangaha ni ikibazo gikomeye rero icyo nshaka kuvuga ahangaha ni uko ibyo ibyifuzo byacu by'uko umusaruro wiyongera u Rwanda ukagira ibiribwa bihagije bityo ibiciro ntibigumye bitumbagira n'abantu boroheje b'ingufu nyine bakaba bajya babasha kubona ibyo barya kubera ko ibiciro bidahenda ibiribwa bidahenda kubigeraho biragoye kubera ko kugira ngo umusaruro uzazamuke bisaba ko bashyiramo bije ihagije hari amafaranga ngo y'amaputo bita ngo amasezerano y'amaputo ategeka ibihugu byose bikennye bishingiye ku buhinzi ko bigomba gushyira nibura 10% mu buhinzi ariko u Rwanda rushyiramo angahe 3.66% kandi twebwe u Rwanda narwo rwagombye gushyiramo menshi kuko nirwo rufite ikibazo cy'ibiribwa muri ibihugu byose byo muri Afurika kuko nibo bashonje bafite abana bagwingiye n'iki byose bo bagombye no gushyiramo menshi cyane ahubwo kurusha ibindi bihugu ariko bo nta kintu bashyiramo amafaranga baratakaguza mu bindi mu mipira ibintu nk'ibyo ngibyo ariko mu byerekeye ku kwihaza mu biribwa nta kintu nta gahunda bafite nazo mpamvu mubona dufite ibibazo byose nyuma y'imyaka 27 ishyaka ritegeka tukaba dufite ibibazo bimeze gutya akantu kato karaza inzara ikaba irateye induru zikavuga ibiciro bigahita bizamuka kandi mu bindi bihugu ntabwo ariko bimeze kubera ko dufite ibiribwa bike cyane abantu ni benshi nta kintu cyakozwe kugira ngo umusaruro wiyongere muri kiriya gihugu umusaruro w'ibiribwa wiyongere nta kintu cyakozwe kandi n'amafaranga bafite kuba babivana hanze ngo babize nta hari n'amadovize ahari Kagame marije yo gufata imyenda yararangiye imyenda yamugeze mu ijosi nta yindi ashobora kubona ahangaha ni ikibazo gikomeye urabona ko ibyifuzo byacu ntabwo byoroshye kubera ko dufite ikibazo dufite politike dufite leta mbi ititaye idafite politike ihamye iriya leta ya Kagame nta politike ihamye bafite yo kuba yo kwihaza mu biribwa kugira ngo abanyarwanda bagire ibiribwa bihagije kandi bihoraho ku buryo n'abantu bafite ubushobozi bukeya bashobora kubona ibiryo bibahagije gusa bo ikintu bakora ni ukubivuga mu mpapuro bakaba bagiye mu conference habajemo mu Rwanda haberera amanama akomeye minisitiri w'ubuhinzi agahaguruka muri 2018 cyangwa 2019 ngire ngo mu kwa mbere ati abanyarwanda 81% bihagije mu biribwa ati minisitiri mu byumve neza minisitiri w'ubuhinzi ati umuntu umwe n'ibice 70% bw'umunyarwanda umuntu umwe n'ibice 70% we wenyine urya bimugoye munsi ya 20% urumva ko ibiryo birahari kagameje ubundi ati kuri nohera ati dufite ibigega bihagije none ibyo bigega biri hehe kuko induru zavuze akaba ari uburije gufungura imipaka kubera inzara yateye mu gihugu ibyo bigega yavugaga biri hehe abo banyarwanda 82 bihagije mu biribwa bari hehe urumva donc aha ngaha ikibazo gikomeye gusa politike ya FPR mu kurwanya nako mu kwihaza mu biribwa ni zero politike yabo mu buhinzi n'ubworozi ni zero sino ntabwo tuba dufite resulta zimeze gutyo kandi icyo tureba ni resulta ubwo nuvuga ko byose byarapfuye iyo nta resulta zihari byose biba byarapfuye reka ndekere aho ngaho Jean Pierre wafata ijambo
urakoze Edouard ngira ngo ni ahanini niyo mpamvu nyine dukunda kubisubiramo cyane abantu muri RNC n'abandi bantu turi kumwe muri opposition tubabwira uko igihugu cy'u Rwanda gikeneye ubundi buyobozi ubundi butegetsi ahubwo ntekereza ko bwanatinze kugeza ubu kugira ngo babe bagira ibibazo nka biriya abantu urabona abantu kwanza barashonje abana baragwingira abaturage ntago bishimye ngira ngo tujye tubona biriya bipimo mu bihugu bitishimye ku isi aho u Rwanda ruhagaze u Rwanda ubwabyo ubwarwo rwivugiye yuko miliyoni zigera kuri 2 zifite indwara zo mu mutwe z'abanyarwanda bafite ibibazo byo mu mutwe urumva miliyoni 2 ni ibintu birengeje urugero twavuga ni ibindi byongeraho nyine byo gufunga imipaka n'ibi bintu bya covid bikazira buse muragira ngo abanyarwanda babigenze bate koko aha rero Edward uvuze uti mu buhinzi ashyiramo amapound bambe amafaranga 3.63% ku ijana ugereranyije mu byukuri nayo wahubwa kwibaza ngo ajya hehe aya ngaya yose ni ayandi ajya mu buhinzi bwa nyiramongi bwo guhinga indabo ahandi yenda akajya muri biriya byo guhinga ibyayi kandi abahinga ibyayi umenye ko ari abantu nanone baba bafite kontra nazo za FPR none wa muturage uhinga bisanzwe cyangwa se ushobora kwigira akantu ke ku ruhande uhinga uretse ko bitanemewe usanga we ahubwo bamukonsoma n'utwa yari afite bashaka kudukuramo nta kintu mu by'ukuri n'aya ngaya atatu turi kuvuga ntabwo agera ku muturage ntabwo agera mu buhinzi ntabwo ageramo yigira mu bikorwa bya FPR noneho ukibaza utese iyi leta ikora gutya itekereza ko abanyarwanda babaho gute iyo nubwo twakwirengagiza ibintu byinshi ariko tugomba kwirengagiza ibintu byo kurya kurya ni ikintu cy'ingenzi yaba n'abariya bayobozi twavugaga bariya bamusoni twavugaga bakize na ba Perezida Kagame n'abandi bose bakeneye kurya ntabwo rero ntekereza ko bazumva yuko bazakenera guhaha bagenda mu mahanga gusa keretse ari naho batuye ariko mu by'ukuri kurya ni ibintu bya buri wese ubwo rero iyo ufashe nk'amafaranga 3% hafi 4% ukavuga uti niyo ajya mu buhinzi kandi uzi ko buri wese akeneye kurya muturage we ukwanza bamwicisha inzara kubwo buryo nyine asigara ababaye hari ikiganiro mperutse kubona barimo bibaza nyine ukuntu ibintu by'ubuhinzi nyine bashatse gukora ibintu ngo by'ubuhinzi bwa kijyambere ariko ntabwo wakora ubuhinzi bwa kijyambere ugishoramo amafaranga angana gutya mu buhinzi kandi uzi ko uzishorera miliyoni z'abanyarwanda zirenga 12 ubungubu ubuhinzi bwa kijyambere busaba amafaranga busaba kwinvestisa busaba n'inyigo cyangwa se n'ubushakashatsi donc abantu ubuhanga siyanse ubwabyo igomba kuba iteye imbere hari abo twigeze kumva ngo bigeze kujyana kwiga muri Israel ibintu by'ubuhinzi ariko ngo bagarutse barabwira ati okay mujye mu Bugesera ahantu bazajya bakora ibintu byo kwaroza mwigisha abantu by'ubuhinzi nizo bakoresheje nyine ubwo bwenge bize barangije ngo baritahira Kagame twize kumva bivuga ngo ko abo abanyeshuri batari abanyeshuri beza ariko mu by'ukuri ugasanga nta kintu yabahaye ntabwo ari ukubwira ngo abantu gusa ngo mugende nta mafaranga arimo kwanza aya mafaranga atageze kuri 4% ashyira mu buhinzi ubwabyo bihita bikwereka yuko ubuhinzi budashobora gutera imbere niyo byagenda gute uzi mu kiganiro mperutse kubona abantu mu Rwanda badiskita kuri YouTube bibaza uburyo nyine umuturage wa kera yihingiraga amasaka ye agahinga ibishyimbo agahinga urutoki mu by'ukuri umuturage hafi abaturage hafi nka 60% icyo kintu cy'urutoki ubwo n'amasaka n'ibishyimbo yenda n'ibirayi ugasanga abaturage barihagije 60% hejuru yabo hejuru ya 60% ugasanga barihagije mu biribwa urumva ko babasigaye ni bakeye ibyara byose ntabwo inzara yari kuzageraho ngo yica abasigaye ubwo ntago ni igipimo ntanga ko 60% mu bahinzi babaga bihagije bashobora kubona ibiribwa bibatunze bakanarenza bagasagurira amasoko ubwo ni mu bihingwa nyine biriya bita ingandurarugo ariko uribuka ko mwibuke ko iriya leta yavuze ngo amasaka yari yahagaritse urutoki rutemagura ngo abantu barahinga biriya bitoki byo kuribwa biriya twita inyamunyu ibi bitoki bakuramo umutobe baryamo imineke bashobora gukuramo inzoga ibyo byose ngo ntibabishaka ukibaza uko ubwo umuturage yabaho gute mu Rwanda rutunzwe n'abahinzi barenga 80% mbwira nawe icyo ikintu bakereye yenda turi burebe niba hari n'inganda nshya bagiye bakereya icyatuma hari abantu barengaga 80% b'abahinzi bava ku buhinzi bwabo ukababwira ngo ushyizemo amafaranga hafi 4% mu buhinzi ku mwaka urumva mu by'ukuri bamaze kubicisha inzara byarangiye kandi ntiwizeye umusaruro k'uwo mwaka n'utaha ntawe uzabona none si ubwo ngubwo ayo mafaranga bashyizemo arumva yaha akazi bangahe muri baba ni 80% batungwaga n'ubuhinzi badakeneye no kuba barize cyane ariko nibura bakaba bihagije buningo n'imiryango yabo ubwo rero ni ukuvuga ngo niba nabo ubwabo batihagije ntibashobora gusagurira amasoko niba badasaguriye amasoko wa mukire uvuga ko yenda we ufite amafaranga nawe ashobora kubura aho ahahira bigatuma rero bajya hanze guhaha nibyo twavugaga byo kujya muri za Uganda mu Burundi kugura ibintu byo kurya none nabwo imipaka barayifunze kandi ibyo bintu barazi ko bihari ko ibiribwa bikenewe ukibaza utese ubu leta iyi leta itekereza gutya urumva yayobora abaturage mu buryo bigashoboka ntago bishoboka niba n'umuperezida cyangwa se n'inteko ishinga amategeko n'andi cyangwa abandi bose bakorana batekereza ko gufunga umupaka hejuru y'abantu bazi ko batunzwe n'ubuhinzi kandi abahinzi bakaba badahinga bagomba kujya kwaka ibiribwa hanze buri wese agomba kurya ariko ubwo urumva ko ibintu byose barabyishe barabizambije sinahera sinabonaho mpera ku byo waruze bya Rwandeya cyangwa se ibyo bigega Kagame avuga yavuze ngo bihari mu Rwanda mu by'ukuri se kera hari ibintu wabonaga bibitse nka bibitse amafaranga ndibuka nka zira za Traffic Pro ndibuka sinzi ntuza za majerwa ziriya wasangagamo koko harimo ibintu abantu bakwiyambaza byavuba byo kubatabara abantu birirwe bavunika kuko bibitse ariko se mu Rwanda niwe bavuga ngo hari ibigega kamwe abaturage bagombye kuba bagaho biri ntabwo njye ndabona dukunze kubona ama YouTube n'iki nta handi ndabona ibigega birimo intuza birimo ibiribwa cyangwa se birimo iki kandi uretse nk'aho ndajya mbona hamanitse ibigori ariko ubu nabo ntukibibona ntekereza ko bitagihari so ubwo rero ko Kagame ajyaho akavuga yuko ngo bafite ibigega ngo bahunitse ibintu ngo byatunga abantu no ibyo ntabwo bishoboka twarabibonye COVID igitangira ukuntu abaturage babiraga babaha ibishyimbo nabyo bidahiye na sinzi aho babaga babiguze ibyo ntabwo byerekana rero ko ushobora guhunika ibigega ngo abaturage bice bizaba cyangwa muri COVID babura icyo kurya bafungiranwe mu mazu nta bintu byo kurya bihari ibi byose mu by'ukuri Edouard ngo twabivuze iriya ni leta ibereyeho kubeshya kwizeza abantu ibitangaza hari ibintu byinshi bagiye bagira ubu ndabizi mwahariya karere kanjye ntirukambo bajya bambwira ko ngo bahahinze ibyayi ahantu hari amashyamba bahinga ibyayi ahantu bahingaga ibintu byose bahinga ibyayi ariko nge nkavuga nti yari proje nziza iyo batambura abaturage ubutaka kandi batari bubahemo n'akazi ubwo ugasanga niba uwambwa ni abantu bahinze icyayi bakasarura bakongera icyari gihari bakohereza mu mahanga byari kuba byo ariko uburyo umushinga uba wizwe uburyo uba wakozwe mu by'ukuri ugasanga ni kwicisha abaturage inzara ya masaka yabo babujije kuyahinga rwa rutokira rutemaguye ngo uteye n'icyayi icyayi badashobora no gusaruraho imboga ngo barye ndetse ni ibintu bibabaje cyane ariko amafaranga wa mugani yo muri Rwanda ya ntiyaburaga uribuka amwe yo muri Marriott icyo gihe Marriott yahombye ibintu nyine byo kubaka bya convention Kigali convention ibintu byo kubaka ibibuga bya golfe ibyo bintu bihambaye kandi mu by'ukuri amafaranga yo mu buhinzi bazi neza ko bose barya ntibagira yo bahashyira ubwo rero nge ndumva Edouard ni ibingibi tugomba kurwanira turarira amajoro abasangira ngendo bose cyane cyane abo muri RNC n'abandi dufatanyije bagomba guharanira byanze bikunze ko iki kintu ibi bintu by'uko FPR yashyize abanyarwanda hasi tugomba kugiharanira mpaka tukigezeho turarwana habo hanze nabo mu gihugu ariko tugomba kubirwanira yenda strategies zigomba kubaho ariko nanone tukamenya yuko leta dufite mu gihe turi kubitegura irimo irarimbura abantu ku bushake nta gahundi bafitiye nta kizere cy'ejo nari ngiye kwibuka cya kintu bajya bavuga ngo cy'ejo heza bababwira ngo abantu ngo bajye babitsa amafaranga ngo ejo heza urabyibuka twabivuzeho ngo ariko ugasanga ntibariho baburaye barasamiriya isazi ku munwa ariko ngo ntibashyire amafaranga mu kigega cya handi ngo ejo heza ngo kugira ngo bazabone uko ngo bazashyingurwa igihe ngo bazabagurira amasandugu nimva bapfuye ubundi kiriya kigega ngo ejo heza nicyo kibateganyiriza mu by'ukuri rero urumva ni leta iteganyiriza abanyarwanda gupfa gusa ntago ibateganyiriza ejo heza nyine nk'uko umunyarwanda abyifuza cyane cyane utekereje ko utafata abantu 80% batunzwe n'ubuhinzi ngo ushyire amafaranga 3.60% mu mari ya leta mu ngengo y'imari ya leta y'umwaka ngo uvuge ngo urabateza imbere ibyo ni ugukabya rwose ndumva Edouard nagarukira aho ngaho ariko tukomeze turebe dusesengure twibwire n'abantu ko bafite abanyarwanda muri rusange dufite ingorane ntago dushobora gutera imbere iyi FPR kiri ku butegetsi Edouard nibona abandekeho urakoze
urakoze cyane Jean Pierre mbere yo tujya ku yindi ngingo yacu hari akantu Serge yarayakomojeho aho Kabarebe yabwiye abanyarwanda ngo bari abo ku mupaka ngo bajye Uganda bajya guhunahuna y'iki none umupaka bawufunguye nizere ko tutazabona abantu bagarutse bavuye Bugande bazanye ibitoki bazanye ibishyimbo bazanye amateke tuyizi bazanye imiceri kubera ko byahita bitwibutsa byambwe yakabarebe ngo abantu bagenda bagiye guhunahuna ikindi muzuko Kagame yari yubatse ngo ibigega hariya kumupaka kuko hari Kagame yari yabaye enerve avuga ngo abantu ngo ntago yumva ukuntu abantu ngo bambuka bambwe abantu bambuka bagiye kwiga ibugande bagiye gushaka ibyo kurya bagiye gushaka amazi bagiye gushaka ibintu byose atambo ati nuko bimeze none avuga ati nanye nzubaka muvuriro kumupaka ngo yubaka twatuvuriro tw'abaturage dutoye natwe tutagira imiti n'abaganga bo ariko yubatse ngo namangazini ngo hariya kumupaka iruhande rw'ubugande ngo amangazini ari ibintu bihendutse cyane nk'ariya y'abasirikare ngo kugira ngo abantu baho bajye bajya kuyahahiramo noneho batazigera bajya gukenera kujya gushaka ibiryo ibugande bo twaranambaje tutese ko mu Rwanda hose abantu bakeneye ibiryo bihendutse hose ko abakeneye bataba ku mupaka gusa w'Ubugande mu Rwanda hose wakubaza mu magazini hose bakajya babona ibiryo bihendutse nkuko abo ku mupaka bubakiye mu magazini nyina henduka iki gicyo nta gisubizo twabonye ariko icyo nshaka kuvuga ni iki Kagame ibintu yarakoze yari yiteguye wagira ngo ni ibintu bizamara imyaka n'imyaka urumva ku muntu ibintu byamweza bateka twubake amavuriro kugire gute tuzana amazi tuzana ayo mangazi yahendutse wabonaga ko bega ari nka divorce izamara igihe kirekire imyaka n'imyaka none arabihinduye arafunguye ni byiza ku baturage cyokora ko yatubwiye ko ngo abaturage b'u Rwanda bihagije mu biribwa n'ibigega bihagije ngo afite ibigega bihagije twizere ko tutazabona abaturage baza bikoreye ibitoki bikoreye ibishyimbo bikoreye amasaka bavuye ibugande kuko nta ngi ndumva bitashimisha Kabarebe kuko Kabarebe bavuze ngo abantu bagiye guhunahuna byaba ari ikibazo gikomeye bo reka tujye ku nyingo ya gatatu rero nyingo ya gatatu turayikutekeye cyane ko hari audio turubashyireho ya Akseli ni kirebana n'inganda za Kagame inganda za Kagame zirimo kugenda zishira urusorongo zihirima nka domino imwe rumwe ruhumbuye umunsi urundi ruhombeje ubundi murabona ko duhere kuri ya ruganda rwa marafone rwa rukora amatelefone muziko urwo muri Afrika y'Epfo narwo ni marafone ari narwo rukomeye kurusha urwo mu Rwanda rwarahombye kubera ko rwabuze abakiriya bavuga ko rutabashije guhangana na telefone zo mu Bashinwa ubundi rwakoze telefone wenda zitagurwa neza rufite amadeni menshi ibintu byarwo bari biteje cyamunara muri Afrika y'Epfo bikayivuga ko ni urwo mu Rwanda ngo niba ari urwo umuntu ufite amadeni narwo nta gitangaza ko bashobora kuza kuruteza cyamunara kuko niba izo zose ari inganda ze narwo rushobora kuruteza cyamunara urumva ko narwo ruriwe ntago ruraye rw'amatelefone cya kabiri murabona urwo ya Rwanda bavuga ngo n'urw'inkingo rwagiye nka muti wa mperezayo mwabonye ko MSC u Rwanda yaruvanye ku rutonde rw'ibihugu bizakorerwamo ziriya nkingo hangaha urumva ko nakabazo sibyo ko abategetsi bo mu Rwanda badahwema kwizeza abanyarwanda ko urwo ruganda rw'inkingo za COVID zashyira rukaza ariko ofisiyeroma ukurikije ku bintu bihagaze nta u Rwanda ruri mu kwirise y'ibihugu bizakorerwamo ziriya nkingo za COVID 19 ubwo rero cyo ni ikindi kibazo ugiye ku Volkswagen naho zinsoma Spiegel ikinyamakuru cyo mu Budage Kagame yaje yifatira Abadage ababeshye yuko ngo mu Rwanda hari classe mu Ayene ngo ari igihugu gifite ku basanze muzi ko yagiye yavuga ngo mu Rwanda ngo ubukungu buzamukaho 10% 8% 11% none bari mu bindi bihugu bagasanga mu Rwanda niho ubukungu buzamuka cyane ariko ntibamenye ko ari ibintu bitekinitse amfite bo bakagira ngo nibyo huko ndongo bajanye ziriya modoka nta nubwo ruganda ni ibintu bya ni inzu icuruza imodoka kwa no gucuruza imodoka ni yatubwiye ko ari uruganda ariko nta muntu n'umwe wari wabona hari umuntu n'umwe w'umunyarwanda wari wabona iyo bateranyiriza ahantu imodoka hari ahantu berekana amafoto mu ruganda imodoka igenda iva kuri bangu bagenda bashyiramo iki bakira aho baziteranya ukazibona ko ari uruganda koko shene ukayibona hari umuntu wayibona ifoto muri teka bafotora ya imodoka imwe urakoshora kwa igaraje ingiri isanzwe kuko imodoka aho bacuruza imodoka za Toyota cyangwa za Honda cyangwa za Volkswagen nabo bafite amagaraje uraza bakayishyira hejuru bakayimanika bigeze kwereka abana babiri batatu nakora bayiri munsi barimo kwireba mariko ibyo ntaho bitaba urumva ubu ntabwo ari uruganda urumva ni igaraje afite urumva ko bo ahubwo urwo ruganda rwa Volkswagen ibyo bita uruganda rwa Volkswagen ni tagisi n'amatagisi deja barabishakashatse bahimbara basanga ko Volkswagen nayo iri kuri liste y'amasosiyete akora taxi mu Rwanda ya Uber. Point, na matagisi donc. Abo ngabo iyo nzu bita ku Rwanda wenda niho bazijyana harabazicuruza bien sûr bakonsesionnaire baza kuzicuruza bisanzwe ariko na bafite nabo magomba kuzikanikira iyo zapfuye nicyo ngicyo bituruga ko nagara Rwanda urumva donc ikora taxi urumva ko cyarapfuye none rero ikibazo gikomeye ni ikibazo cyo uyu munsi nabo batubwiye ngo Rwanda rwakuragaza habo rwatubonyagaza habo rukayitunganya ikavumo irangiye neza igomba gucuruzwa na rwongo rwahombye bakatubwira ko ngo umunyamahanga ngo itsitizwa gukira societe ngo yitwa ndiye kandi yakize izina ryayo aza kuvuga izina ritaziyo izina ngo ryitwa chaque izina ririyo izina ngo ryitwa ngo Aldango ngo ryacuruzaga ngo bafata izindi societe yo mu Rwanda ngo bacuruzaga zahabu bakoze ngo uruganda ngo rukora zahabu rukayitunganya ikavamo irangiye bafite 50% n'u Rwanda rufite 50% iri sosiyete mu Rwanda rufite 50% ngo haza gupfa imisoro baza gupfa imisoro ngo ariko bangaba abanyamahanga bakabavuga ko baje mu Rwanda baje gukora urwo Rwanda rwa zahabu rutunganya zahabu leta yarabemereye yuko nta batazigira basoro bamaze kuhagira leta itangira kubasoresha nicyo nyuma cyakagame kandi ntabwo ari ntagara babo nyine hari n'abanyarwanda benshi bagiye bava muri diaspora bazi ko bimeze neza bamara kugerayo gusa ibyo babemereye ntibabibakorere donc ngo batangira kubasoresha abandi baranga barashwana rero abandi barahunga imitungo barayifata iyo sujet ijyanye niyo nuko u Rwanda rwashwanye na ni societe ya Aldango yako bari bafatanyije mu ruganda rwa zahabu uko bashwanye akiseri kandi nijabo yarushaki hari inkuru yashakashatse iri detaye ayishyira mu Kinyarwanda niyo nkuru nagira ngo bashyireho mukanya niba ufite Jean Pierre niba hari akagatekerezo waba ufite wagatanga none bakadushyireho nkuru bikabinarangiye ikiganiro cyacu cy'umunsi Jean Pierre hari ka commentaire ufite gatoya Jean Pierre utumva bo Jean Pierre ashobora kuba adahari none ngira ngo abanyarwanda hari inkuru yasohotse iyo mu gihe komu itavuga ukuri kose ntabwo ubugome cyangwa se amanyanga leta y'u Rwanda yashatse gukora iyo sosiyete y'abanyamahanga ntabwo ibyo birimo ariko nimukurikira neza iyo nkuru ya Karinijabo Axel yabakoreye murabona detaye nyinshi cyane mubone amanyanga n'ubugome bw'iriya leta ukuntu babeshya abantu ngo nibaze gushora imari mu Rwanda bavuga ngo ntibazabasoresha bangiza bakabasoresha bakinjira no mu mitungo yabo bagashaka kwigarura ibintu byabo byose iyo niyo nkuru Axel yadushakiye kandi ntabwo ari ubwa mbere muyumva gusa nagira ngo mwongere muyumve kugira ngo mwumve ko ibyo igihe ko mucyanditse ntaho bihuriye n'ukuri nagira ngo rero badushyireho iyo nkuru kandi nkambasezeho muyumve niho ikiganiro cyacu kirangira muyumve nirangira ikiganiro cyacu kiraba kirangiye mwese abadukurikiye Jean Pierre Serine Chantal mwadufashe mwese turabashimye n'abadukurikiye mwese ubwo mukurikire iyo nkuru twifurije amahoro n'amahirwe naho ubutaha
kongiye kubasuhuza bakunzi ba radio itahuka kandi twizera ko aho muri hose hirya no hino ku isi mumeze neza ko nyagasana akomeje kuba mu ruhande rwanyu kandi nicyo duhora tubifuriza abanyarwanda baciye umugani bati imbeba yakurikiye akaryoshye munsi y'ibuye ihakura inda y'akabati inyandiko cyangwa se inkuru tugiye kubagezaho nayo yaba ifitanye isano n'uwo mugani itangazo rigenewe rubanda isezerano ryuzuye uburiganya umugambi mubisha mu kumenyekanisha uruganda rutunganya zahabu rw'amamiliyoni menshi hazwi cyane ku izina ry'ubutaka bw'imisozi igihumbi aho ni mu Rwanda igihugu giherereye hagati mu kibaya kinini kizwi mu ndimi z'amahanga nka Great Rift Valley akaba ari ikibaya kinini gihuza ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba n'ibiyaga bigari bya Afurika nubwo umugabane wa Afurika ukungahaye ku mutungo kamere cyane cyane ku birebana n'amabuye y'agaciro nka zahabu ariko ukunze kubura iby'ingenzi mu kuwutunganya harimo nk'imashini ibikorwa remezo ndetse n'ubuhanga mu bucuruzi ibintu bikenewe cyane mu kugera ku rwego rwo kohereza ibicuruzwa byinshi bya zahabu inoze kandi yongerewe agaciro Aridabra, isosiyete mpuzamahanga y'ishoramari yubatse izina ryayo kubera serivisi itagira inenge mu gutunganya no gucuruza amabuye y'agaciro mu myaka irenga 30 ishize, yaje gushishikarizwa n'ubuyobozi bwa leta ndetse n'abikorera bo mu karere k'ibiyaga bigari kuza kugira uruhare mu guteza impinduka nziza mu karere. Nyuma yo gusesengurana ubwitonzi uko ibintu byifashe muri ako karere, Aldabra yaje gusanga ifite ubushobozi bwo kuba yazana impinduka mu kunoza ubucuruzi bwa zahabu mu nzego zose, hanyuma ifata umwanzuro wo kubaka uruganda rutunganya zahabu. Mu mwaka w'2017, Aldabra yakiriye telefone y'umwe mu bayobozi bakuru mu Rwanda asaba ko bazaza mu nama y'i Kigali izabahuza na komite nyobozi yahawe inshingano zo gushakisha uburyo bwo kongera umusaruro wa zahabu mu gihugu. Iyo komite yari igizwe na Honorable Ambassador James Musoni wahoze ari Minisitiri w'Ibikorwa Remezo mu Rwanda muri icyo gihe, Bwana James Kabarebe icyo gihe wari Minisitiri w'Ingabo w'u Rwanda, Honorable Francis Gatare umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro peteroli na gazi, Bwana Innocent Safari wari umucungamari mukuru mu kigo gishinzwe za mine mu Rwanda, hamwe n'abayobozi bakuru mu gisirikare. Hari kandi na Bwana Yakaremye Serge Kajabo icyo gihe wari umuyobozi wa Ngari Mining Limited, na Dr. William Ntambara wari umuyobozi w'itsinda ry'ishoramari rya Ngari Holding Limited ikigo cya leta. Mu rwego rukomeye rushinzwe birebana n'uwo mushinga, komite nyobozi yashishikarije umushoramari mu biganiro byo mu rwego rwo hejuru bigamije kumwereka amahirwe ari mu gushora imari muri zahabu igezweho ndetse n'ibindi bikorwa byo gutunganya ibyuma by'agaciro mu Rwanda. Aldabra ikaba ifite uburambe bunini muri uru rwego, aho yagize uruhare mu ishyirwaho ry'inganda zitunganya zahabu mu yandi masoko yo hirya no hino muri Afurika. Ibiganiro n'imyanzuro by'iyo nama byageze ku masezerano akurikira. Ibisabwa umushoramari binyuze kuri Aldabra Limited: icya mbere, gutanga ubumenyi bwose bukenewe mu bya tekinike n'ibikorwa bijyanye n'uruganda, harimo n'ingengabikorwa ifatika mu birebana n'umutekano mu kwakira, gutunganya, kubika, gutumiza no kohereza hanze zahabu n'ibindi byuma by'agaciro. Icya kabiri, kwita ku birebana n'ibikoresho hamwe n'imashini byuzuje ubuziranenge mpuzamahanga, kwita ku birebana na tekinike mu by'ubuhanga, umurimo unoze mu bya tekinike ndetse n'amahugurwa. Icya gatatu, kugenzura no kubungabunga zahabu yinjira mu ruganda ndetse no gutanga igishoro cy'ifatizo nkenerwa. Ibisabwa leta y'u Rwanda binyuze muri Ngari Mining Limited: icya mbere, kuvugana n'ubuyobozi bw'inzego bireba mu gihugu kugira ngo umushoramari abone impapuro za ngombwa zimwemerera gukora kandi binamufashe mu koroshya ubucuruzi kugira ngo byose bigende neza. Icya kabiri, guha Aldango Limited ubufasha bwa ngombwa kugira ngo yubahirize ibisabwa byose mu rwego rw'amategeko, bityo ibashe kubona uruhushya rwo gutunganya, kugura, kugurisha, gutumiza no kohereza hanze zahabu, hamwe no kuyifasha kugenzura ko impushya zose ikeneye zujuje ibisabwa mu rwego rwo kuyifasha gukomeza ibikorwa byayo mu gihe kirambye. Icya gatatu, kugira uruhare runini mu mibanire rusange n'inzego z'ibanze hagamijwe kureba niba nta nkomyi izatambamira ibikorwa bya Aldango. Icya kane, gufasha Aldango Limited gusonerwa umusoro ku musaruro, kuko intego nyamukuru yayo ari ukuzana inyongeragaciro ku isoko ry'u Rwanda. Icya gatanu, kuzamura urwego rw'inganda zitunganya amabuye y'agaciro mu Rwanda no ku mugabane wa Afurika yose hagamijwe gukomeza umusaruro no kongera ubushobozi mu musaruro wa Aldango Limited. Nyuma y'iyo nama, umushoramari mpuzamahanga hamwe na komite nyobozi basanze bahuje icyerekezo n'ubushake bwa ngombwa kugira ngo iryo shoramari rigerweho. Ibi byatumye hasinywa amasezerano y'abanyamigabane ku ya 23 Gashyantare umwaka w'2017. Ayo masezerano akomeye yashyizweho umukono hagati y'impande zombi. Ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda hakaba hari Bwana Serge Kajabo wari uhagarariye sosiyete ya Leta Ngari Mining Limited. Hashingiwe ku ngingo z'ingenzi z'ayo masezerano y'abanyamigabane, hashyizweho isosiyete ihuriweho n'impande zombi yitwa Aldango Limited, aho Aldabra yaguze 50% by'imigabane, naho Ngari Mining Limited igura izindi 50%. mu rwego rwo guhuza imbaraga no gukoresha ubuhanga bw'umushoramari mu gushyiraho za bigezweho no gutunganya ibyuma by'agaciro. Aldabra yateye inkunga ikomeye Aldango Limited mu kubona ikibanza cya kilometero kare 21,800 mirongo bya kilometero kare 21 na metero 862 giherereye mu mujyi wa Kigali akarere ka Gasabo, kikaba gifite nimero A14 muri zone idasanzwe yagenewe ishoramari. Iyi sosiyete kandi yashoye amamiliyoni y'amadolari ya Amerika mu gutera inkunga iyubakwa ry'uruganda rugezweho rutunganya amabuye y'agaciro n'ibyuma, ishyiraho ikoranabuhanga rigezweho kandi inatanga amafaranga yari akenewe mu gucuruza amabuye y'agaciro. Ntabwo ariko Aldabra yari izi ko igishoro cyayo cyatanganywe umutima mwiza, cyari kigiye kuzarigeswa n'ibisambo byari bitegerezanyije amashyushyu imbuto zituruka kuri iryo shoramari. Mu gihe ikigo kigezweho cyo gutunganya ibintu kigenda gitangira kubaho, Aldabra yashyizeho umwete mu kubahiriza gahunda zakozwe na muri komite nyobozi ndetse n'amasezerano y'abafatanyabikorwa. Imirimo n'imbaraga bya Aldabra byaje kugaragara ku ya 19 Kamena mwaka 2019, ubwo miliyoni nyinshi z'uruganda rutunganya zahabu, uruganda rwa mbere rwa zahabu rw'agaciro gahanitse muri Repubulika y'u Rwanda, hamwe n'ikoranabuhanga rihambaye mu gutunganya zahabu nyinshi ziva muri Afurika yose, ubwo rero urwo ruganda rwafunguraga imiryango. Isezerano rya zahabu, Aldabra yari izi ko ishoramari ryayo mu Rwanda ritazabura guhura n'ingaruka, ariko ikomeza kwizera ko yafashe icyemezo cyiza cyo gushora imari muri uwo mushinga w'uruganda. Isosiyete yavutse mu cyizere gituruka ku masezerano akomeye yatanzwe na komite nyobozi ku ruhande rwa leta, aho Aldango Limited yagombaga kuzasonerwa imisoro ku musaruro w'amabuye y'agaciro. Amezi make nyuma yo kubona uburyo Aldango Limited yagendaga itera imbere, byasaga nk'igihe cyiza kugira ngo komite nyobozi noneho ice ukubiri n'ayo masezerano, batangira kuzana amananiza ku byifuzo by'umushoramari. Gukurikiza amategeko agenga imisoro, nubwo banze kwemera ku mugaragara ko hari amasezerano ku birebana n'imisoro bari barahaye umushoramari, Aldango Limited yo yari yaramaze kwishyura miliyoni zisaga 1,200,000 z'amadolari ya Amerika mu misoro iteganijwe n'amategeko y'ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro mu Rwanda. Muri ayo harimo ayishyuwe abacuruzi, ay'ubwiteganyirize bw'abakozi, aya TVA, amahoro ya gasutamo n'ibindi. Aya mafaranga yatanzwe nyuma y'amezi 18 gusa uruganda rutunganya zahabu rutangiye imirimo yarwo muri Kamena mu mwaka w'2019. Ku ya 12 Ukuboza mwaka 2017, Aldango Limited yakiriye isuzuma ry'ikigo cy'imisoro n'amahoro mu Rwanda Revenue Authority, ryavugaga ko imisoro y'amabuye y'agaciro atumizwa mu mahanga igomba kuba hagati ya Kamena n'Ukwakira mwaka 2017. Dr. Ivan Twagirashema icyo gihe wari umuyobozi mukuru wa Ngali Holding, kuri ubu akaba ari umuyobozi ukuriye ibikorwa mu kigo cy'u Rwanda gishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro peteroli na gaze, yahise yoherereza ubutumwa kuri Aldabra binyujije kuri email, avuga ko Rwanda Revenue Authority cyangwa se ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro itigeze yita ku byifuzo bya komite nyobozi n'abakozi ba za ministeri batanze ku munsi abayobozi bakuru ba Aldabra bakoreraga uruzinduko i Kigali, ahari ngo kuko yari tarabimenyeshwa. Yavuze ko amaze kumenya ibijyanye na dosiye yabifashe nk'inshingano zo kuyikoraho bya hafi hamwe n'ikigo gishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro peteroli na gaze, ndetse yavuze ko yavuganye na komiseri mukuru wa Rwanda Revenue Authority hamwe na Honorable Gatare kugira ngo abamenyeshe icyo kibazo. Nyamara Aldabra ku ruhande rwayo nayo yahise igeza icyo kibazo kuri Minisitiri w'imari n'igenamigambi hamwe na komiseri mukuru wa Rwanda Revenue kugira ngo ibamenyeshe iby'iki kibazo. Kwa imisoro itemewe, Aldango yatanze ibyifuzo byinshi mu kigo cy'imisoro n'amahoro yerekana ibikubiye mu masezerano yagiranye na leta ku misoro ivugwa. Iya mbere yo ku ya 27 Gashyantare mwaka 2018 yasobanuye ko inyungu y'izahabu ari nto cyane bityo ko gushyiraho umusoro w'amabuye agaciro ungana na 6% bidashoboka cyane ko hari amasezerano y'ubusonerwe yashyizweho umukono mbere y'uko umushinga utangira. Gusa ibyo Aridango yagerageje gukora mu rwego rw'amategeko n'ibiganiro bisa nk'ibyaguye mu matwi arimo ibiti. Arida Burayi maze kubona ko ibitekerezo by'ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro kuwa 28 kwakira umwaka w'2019 yashimangiye ko iki kibazo kigomba gushakirwa umuti mu maguru mashya, kuko imisoro ivugwa ko igomba kwishyurwa bwangu idashobora gutuma imirimo ikomeza, bityo ko hagomba inama yihutirwa hamwe na komite nyobozi hagashaka umuti, bitaba ibyo Arda Bray ikazakuraho ishoramari ryayo. Kuri iyi nshuro irindi sezerano ryahawe Arda Bray ku ya kabiri gushyinga umwaka w'2019 mu butumwa bwoherejwe kuri mail na Jean Dodier Mutunzi, icyo gihe wari umuyobozi mukuru wa Dango Limited, watanze icyizere ko Honorable Francis Gatare na Ngari Mining bari gukemura iki kibazo. Yagize ati: "Ntekereza ko uhora ushyikirana n'umuyobozi mukuru Gatare, uyu musoro wa 6% urareba ikigo cya Zamine. Nabonanye nawe inshuro nyinshi tuganira kuri iki kibazo, kandi buri teka yambwiraga ko ari kuvugana na Minisiteri y'imari, ndetse namusabye ko yandika nkajya guhura na Minisiteri y'imari, ariko arabyanga ambwira ko akurikirana iki kibazo. Niyo baruwa ya Rwanda Revenue Authority yaje yansabye kuyimusigira, nanjye ubwanjye nasabye inama yihutirwa ya komite nyobozi. Ntegereje ibitekerezo byanyu kandi Ngari iri gukurikirana iki kibazo. Urakoze." Bishyirwaho umukono na Jean de Dieu. Mu myaka yashize, Arda Bray yagize umwete wo gusobanurira Rwanda Revenue Authority impungenge yari ifite, iyereka ko uyu musoro isaba utatanzwe kubw'amasezerano yari yarahawe Aridango Limited. Ku rundi ruhande, Aridango yahawe uruhushya rwo kugura no kugurisha amabuye y'agaciro na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda mu Rwanda ku ya 9 Kamena mwaka w'2017, uruhushya rw'ubucuruzi rwatanzwe mu gihe cy'imyaka 3 rukaba rwaragombaga kurangira ku ya 8 Kamena mwaka w'2020. Impushya n'ibyangombwa. Aridango yatanze icyifuzo cyo kongererwa uruhushya rw'ubucuruzi, kandi muri icyo gihe inasaba ikigo gishinzwe za mine petroli na gaze uruhushya rwo kohereza ibintu mu mahanga. Ibyo bikaba byari byarashyizwe mu bikorwa mu masezerano arebana n'ibikorwa n'amafaranga. Aridango yatangiye kugira idindira mu kohereza ibicuruzwa mu mahanga biturutse mu kuzarira kwa politiki ishinzwe gutanga ibyangombwa ku byoherezwa hanze. Ariko Aridabra ntiyigeze imenya ko wari umugambi mubisha ugenderewe w'umufatanyabikorwa wayo ari we Leta y'u Rwanda. Ku ya 22 Ukwakira umwaka w'2020, abapolisi batamenyekanye bo mu biro bishinzwe iperereza mu Rwanda RIB baje ku biro bya Aridango Limited batabimenyesheje. Nuko bata muri yombi abakozi 6 bayo, harimo Bwana Joseph Habonimana ufite ubwenegihugu bw'u Burundi, akaba anashinzwe igenzura ry'ibikorwa muri Aridango Limited. Abo bakozi ba Leta ntibigeze bagaragaza ibyangombwa bibaranga cyangwa icyemezo kibemerera guta muri yombi, habese ngo banasobanura igikorwa barimo. Bwana Joseph Habimana akomeje kuba imbohe y'ubutegetsi bw'u Rwanda kugeza magingo aya. Nyuma y'iminsi 3, ku ya 25 Ukwakira umwaka w'2020, Bwana Elias Vanakandi, umuyobozi mukuru wa Aridango akaba n'uhagarariye umushoramari, yatumiwe n'ikigo gishinzwe iperereza mu Rwanda RIB kubera iperereza n'ibirego byakozwe mu buryo bwa kinyeshyamba. Yabajijwe ku cyicaro gikuru cya RIB amasaha arenga 3 nyuma y'iminsi 2 afunzwe. Vanakandi yamenyeshejwe n'abayobozi ba RIB ko azaguma muri kasho, ndetse yangiwe uburenganzira bwo guhamagara kuri telefoni umwunganizi we mu mategeko. Arda Bray yahaye akazi ibiro by'amategeko bya Maitre Mutangana n'abo bafatanyije, ikigo gikomeye mu by'amategeko mu gihugu gihagarariwe n'uwahoze ari umushinjacyaha mukuru. Nyamara ntibyabujije ko uhagarariye inyungu za Arda Bray mu rwego rw'amategeko akomeza kuba mu gihome ku mpamvu zitazwi kandi zidakurikije amategeko. Kugira ngo haboneke umuti ku kibazo cy'abakozi ba Aridango Limited bafashwe,
Honorable Francis Gatare yohereje Ardabra ubutumwa avuga ko iyo sosiyete mpuzamahanga igomba kumwandikira ibaruwa imusaba kugira uruhare mu gukorera ubuvugizi abo bafashwe. Ardabra yahaye ibaruwa Honorable Gatare maze nyuma y'iminsi itatu abakozi bararekurwa. Urebeye mu shusho ngari ibi byose biragaragaza ko uyu ari umukino ngari mining yateguye ku kagambane na bamwe mu bayobozi bo mu nzego zo hejuru. Gufata umutungo mu buryo butemewe ibindi bikorwa bitemewe bya Ngari Mining Limited. Nkaho urugamba rutarangiye abayobozi bakomeye mu butegetsi bw'u Rwanda bifatanyije n'igikorwa cyo kwigarurira burundu miliyoni nyinshi z'uruganda rutunganya zahabu maze bakubita ishoti abashoramari babasunikira hanze mu buryo bwa burundu kuya 27 mutarama mwaka 2021. Guverinoma yahagaritse mu buryo butunguranye uruhushya rwo kohereza ibicuruzwa mu mahanga rwa Ardango nta nteguza kandi bitangira gukurikizwa kuya 28 na 29 mutarama mwaka 2021. Hakimara guhagarikwa mu buryo butemewe uruhushya rwo kohereza ibicuruzwa mu mahanga kwa Ardango Limited, abagarariye ubucukuzi bwa Ngari Limited barangajwe imbere na Bwana Eme Ngabo wahoze ari umusirikare w'u Rwanda hamwe na Emmanuel Mupenzi umuyobozi mukuru ushinzwe imari muri Ngari Mining bashyigikiwe n'abayobozi b'inzego bireba bemerewe kwigarurira mu buryo butemewe ubuyobozi n'umutungo bya Ardango Limited. Bitewe n'iterabwoba ryitwaje ingufu n'ifungwa abahagarariye abashoramari bari aho hantu aribo Bwana Johnny De Cunha umuyobozi w'ibikorwa bya Ardango akaba n'umuyobozi mukuru na Madamu Joneline Jardeleza uwungiriza umuyobozi mukuru wa Ardango bahatiwe gukingura inzu y'umutamenwa ahabikwa zahabu na feza hamwe n'amafaranga ya Ardango. Abahagarariye ubucuruzi bwa Ngari Mining batwaye mu buryo butemewe n'amategeko garama 82,335 n'ibice 20 za zahabu zifite agaciro kangana n'amadolari ya Amerika miliyoni 4,795 hamwe n'ibiro 300 bya feza bifite agaciro k'amadolari ya Amerika 236,766. Kubera gutinya kubw'ubuzima bwabo n'umutekano abo bahagarariye uruganda bahise bahunga bava mu Rwanda. Ibikorwa nk'ibi bitemewe byakozwe n'abahagarariye Ngari Mining bimenyeshwa Ngari Holding ikigo gishinzwe za mine n'ibikomoka kuri peteroli na gaze mu Rwanda binyuzwa mu ibaruwa yanditswe na avoka wa Aldabra Bwana Joseph Dunia yo kuya 2/2021 maze yoherezwa kuri Ngari yoherezwa umwunganizi wayo yoherezwa Bwana John Bosco Bugingo gusa kugeza magingo ya nta gikorwa na kimwe cyo kwamagana ibyo bikorwa bihonyora amategeko kigeze gikorwa. Ibirampamba ahubwo ni uko Ngari Mining yohereje mu mahanga amabuye y'agaciro yibwe kandi kuri ubu ikorera Ardango ku izina rya Equinox Mining Limited ku bufatanye na Karim Somji kandi byemejwe binashyigikirwa n'abayobozi b'u Rwanda. Leta y'u Rwanda ikoresha uburyo bw'imisoro binyuze muri Rwanda Revenue Authority kugira ngo haboneke urwitwazo n'ibindi bikorwa bihonyora amategeko by'inzego za leta mu kwigarurira umutungo w'abashoramari nk'uko byagenze hafungwa abakozi ndetse Ardango ikanamburwa ibyangombwa byayo. Intego nyamukuru ikaba yari uguhuguza umutungo umushoramari ukajya mu mutungo wa sosiyete ya leta hamwe n'abayobozi bayiri inyuma. Ardabra ihagaze neza kandi izageza iki kibazo mu rukiko nkemuramaka kuko ifite gihamya ziherekejwe n'ibimenyetso bifatika. Isosiyete ifite ikirundo kinini cy'inyandiko itumanaho rya elegitoroniki n'amashusho asobanutse ya CCTV byose bikaba bizabera urubanza rukomeye ku bayobozi bamwe bo mu Rwanda. Inkuru nk'iyi ya Ardango Limited ntabwo aribwo bwa mbere ibaye mu Rwanda aho abayobozi bamwe na bamwe bagerageje gufata no kwambura abashoramari. Ubu noneho kuba abayobozi barakoresheje imbaraga zabo mu kwiba Ardango, turizera ko abandi bashoramari b'inzirakarengane bashaka gushora imari mu Rwanda batazigera bahura n'ibyago nk'ibi. niba ibikorwa nk'ibi bikomeje kudahanwa nta gushidikanya ko bizagira ingaruka mbi ku kizere Rwanda rwakabonye mu rwego rw'ubucuruzi mu ruhando mpuzamahanga aho gukurura abashoramari nta muntu n'umwe uzifuza gushukwa cyangwa ngo yinjizwe muri uru rwego rw'uburiganya muri ibi bihe abahohotewe cyane aribo abakozi ndetse n'abantu bungukiraga muri sosiyete abahohotewe cyane na abakozi ndetse n'abantu bungukiraga muri sosiyete aridango yakoreshaga abanyarwanda barenga 50 batojwe neza kandi inyungu zari nyinshi kuri buri wese kubera ko bari bafite imiryango batunze kuri ubu isosiyete ikorera kuri indi zina kuri ubu iyi sosiyete ikorera kuri indi zina ubuyobozi bw'agateganyo bwa Aime Ngabo na Emmanuel Mupenzi bari bagize itsinda ryateguye umugambi wo gusenya no gufata uruganda barangwa n'imikorere idahwitse aho kuri ubu uruganda rukorera munsi y'ubushobozi bwarwo imashini ziri kwangirika kandi nta bushobozi bwo kuzibungabunga bafite ibikoresho biribwa imishahara y'abakozi yaragabanijwe kandi bishyurwa nabi mu gihe leta imisoro yari yiteze kuzabona binyuze mu mategeko ya Aridango itazigera yibona byongeye kandi Aridango yazanaga amafaranga y'amahanga mu gihugu bikagira uruhare mu gaciro k'ifaranga no kugabanya igwa ryaryo mu gihe yazamuye ubukungu bw'igihugu amabanki nayo yarungukaga mu kwinjiza amafaranga ku bicuruzwa bya Aridango abategetsi bagambiriye kwiba uruganda rwa zahabu ntibigeze batekereza ko umururumba wabo uzagira ingaruka ku bantu benshi Madamu Claire Akamanzi umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe iterambere ry'u Rwanda na Honorable Francis Gatare umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro petroli na gaze bafite amahirwe yo guhagurukira gushaka umuti w'iki kibazo amazi atararenga inkombe bakirinda ko umwe mu mishinga minini y'ishoramari mu gihugu wasenyuka maze bagasubiza uruganda banyirarwo n'uburenganzira bwabo birababaje kubona ayo mahirwe adasanzwe kandi atangaje yabangamirwa gusa n'abantu bamwe bafite umururumba iyi ni imwe mu mpamvu z'ingenzi zituma bigora cyane gukurura abashoramari zituma bigorana cyane mu gukurura abashoramari mu karere kuko abayobozi ubwabo barimo kwanduza igihugu cyabo bataretse no kwangiza ubushobozi bw'umugabane wa Afurika yose muri rusange ngayo nguko rero bakunzi ba radio itahuka itangazo ryasohowe na ni sosiyete ya Aridango Limited ku kibazo cy'ubwambuzi yakorewe ku kagambane ka bamwe mu bayobozi b'igihugu cyacu cy'u Rwanda ubwo namwe dutegereje kuzakira ibitekerezo byanyu ku buryo mubona kino kibazo hagati aho nabwira ngo nyagasana baho umugisha mwari kumwe na Kaseri Kanijabo na Kagaruka
abari n'abategarugori nimuze muri arenisi baharanira impinduka mu Rwanda